kuti wamshiya untombazane engekanele kawujonge inhliziyo yakhe ibuhlungu uthi makenze njani kawubuye kuti wamshiya untombazane ngekanele kawujonge inhliziyo yakhe ibuhlungu uthi makenze njani kawubuye uthi makenze njani kawubuye bebethanda ndimxwayisile ke kaloku dade wethu lebharisamlimasa ngekhumxelele kumuntu xa efumene uthando ucinga ukunomona ndimxwayisile ke kaloku dade wethu lebharisamlimasa ngekhumxelele kumuntu xa efumene uthando nomona kuti wamshiya untombazane engekanele kawujonge inhliziyo yakhe ibuhlungu uthi makenze wamshiye ngenalutho uthi makenze njani ndimxwayisile ke nam udadewethu amadoda yefana ukushiye nabantwana kwaye nembala yikho uthi uzobondla ngani na uthi wamshiye untombazane I'm